mix crispy.
Mama, alo, 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 lo, lo, lo. Ajani kusifie, kwani hakuna fananae nawe.
Mama,
nani kutumainie, kwani hakuna mtetezi kama we.
Mama,
nimekona
huku kulea para pale,
kutafuta nini ni kule nini ni pale, dada mbona yuko hapo nyumbani kale, we wajituma umudumie kila kile. Oh mama, I love you, nalingio nakupenda. Oh mama, sifa zako ku wangu kio nakupenda. Mama ya bana mato, mama Sara, mama Odette, mama Tatiana, mater, ma Pascaline, mama Therese. Mara baba kutimwe chumbani na makelele, eti kisa ulinitetea. Na kaka lainiwe for the call muke wakele, eti ndo mama. Joya mama
banda kichwa na pata nguvu,
mabel forma
kani nyosha toka udogoni.
Kukosa mama
kaza holiwa kwa kila ndugu,
nyuma kusukuma
kani kunga mpoto kiunoni.
Mama mia mora oza gine deo gine Tabwa legend. Nimekona
huku kulea para pale, kutafuta nini ni kule nini ni pale, dada mbona yuko hapo nyumbani kale, we wajituma umudumie kila kile.
Oh mama, I love you, nalingio nakupenda. Oh mama, sifa za kuku wangu kio nakupenda. Jilingungwa my mama, oh, dole de flago tanga nye ka fall. Le badi endo side, kiten to de mas, the first day die, oh, oh, for the mama. Jilingungwa, wake up, I love you, mama, Salima, mama, Rijoa, Eme, Farida, and Nades. What's up? La Mocatera de Artes.
Sound.